Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde alkamisar sappo e jene lewru juin lan ujunnu balde mede moddina battane mede e mbiya sappo jeddi amde gabbirima silima chapande nayi jonder maison de la presse bamako jotti nonodo kabaru ju yumar waygal kanko no dettede fili dambale wonto oggi jambe to kono ayi bangal no arme o wori wattu jona be kolitidi be ngaran wayltinde be darnale hen gube godde kasen kande fewtude habdi mabbe no der terrorisme no wattu jono dido anyaaji bamama hanken wakande be gadno batu ministre en caggal ko suudu no dotto kurde compte holitide pelle politique de ko laamo faabato en ko tinno gadda dum won dalilije mudun wattu jona pelle politique de do jalti won ko kali do hen kortel sappo goban juwi ngal do bibbe jallo dum fuddi bete hande do pomoko do wattu joni imadraaji gonde wadede faa yoto yelona kabaru demal han yirurde le nokko o di won sembe kabaru jidi min jogi non do kikide hande di bismillah modon e hedaade kanko ministre kumindo kabaru soldats en leedi meden di wattu joni o wi gede godde kessen kani darnede faa pewte habdi mabbe no dete terrorisme be le dedo gede be ngaran be jeyalono be kani fewtirde ko nayri bangal dena gu leedi ni kanya faa yotto attaque ngaji ko watta wakkati fu fewde mabbe faa kebe famtar kedden Ali Cisse
Lewi ministre kumanido kabitotobe leede amendi odo dabere ana windi ele imadara mo be puddi yallabe keba waytirde no soldats amen be wondi habirade leede ni le nyaloma hande o yallabe keba daranaade denaagu malinkobe tongande holitido wiide faham gube de be juini fa haba terroriste en yoga e mudum ana bataillon autonome de force spéciale de centre d'agrissement kuleji kewdi won le mudum fi feway kandi jewtede ministre o jokkine hala wiide odo projet tabat jon o waram darnude fedde water garo lamade pelle fuju inade fa haba terroriste en le leedindi dum lewi mako yella mangal pad en be imadaraji mu en di ko tewte le mudum ko ana lato waytidde no soldats amen be warta fa gollira le leedi amen di wadile wakati mo ardo en armi leedi amen di holiti wiide jabitike hipangol terroriste en goto jura ana le region segu le wakati jon o ka bonanda o alqadara mudum ka wala fuko halta do hen
yubinde dido golli dum faabod faabe kabbe pewto e habdi mabbe no der terrorisme non kanko no dirti yehi ya mayga andado kabar laamu lobbo hollitiri do le majjondu dido golli jan hani ko be gollide dum won leful a yesugol fa kebe famtar kedde mo ko mo sifi do hen do faccitango Ousmane Niali Bouli
dun an holla wiide sembeji mangal paden be fu hawrintina watta do wi goto gollilde dawranore darantonde du golleji di fu yalla e di ngada no moddiri yubino ko hani wadede fu dun beydan sembe golleji ile nokkuje de do habgol e terrorisme sembeji mangal paden be fu ngata imadraaji le wakkati goto tawe de jubbi fa gasi no wadan fa jabuji lobbi kebe haboji kesi di sembeji ngata nawa ngatedi du do gollidal sembeji le de godde faybe le AS tawe
di do kabaruji fana hebay hebeddo page min Facebook kanyo compte Xidio 80 tagal ko suudnu no dita kurde compte holitide pelle politique de ngadda wattu jona daliliji kanye kaytaaji faaba muyo ko laamo watta fewde mabbe e duubi no gay do gay e jojjabino di ko wattu jona pelle politique de jaltibe kuliti wiide hono wadde o do golle dum wona ko yaafi sabde sa jeewi yoga e golleji mabbe di fu ko darna Ousmane Niali Bouli
Muntagatal horejo parti sini di faso yirwaton kiddo holtiwide hebude talki mudon jati wana ko yaafi holtiwide di talki kiddi ko buri hewde fu ataw ande sadi le nokkuji kidde parti ngaji di hawrintindu dun fa wada kana horbe di parti ngaji jida tawene sari hadi le o wattu horbe hibbe parti ngaji di jotto le de nokkuje kanye wadde batuji muntagatal holtiwide sini section de compte ana yidi wadde o golle no gasiri ana han iminenta fondi sariaji acce parti politique ngadi pudita golle so wana dun ebe kan de embaba o golle holitinde horejo ministre o do teddinde sariyaji bamadi koni ba sidibe horejo kiddo parti politique kaintu holtiwide wadde di landongoje e golit e ngala kasen ana tidi e wi makko ko mojino di lande ngade illa parti ngaji di pusaka o micintini wide on sariyaji mal mbiri talki jatte dubi sappo woni ko kani resede tawani di lande mbiade be lande ko wadi hakke dubi noga e joyi dubi sappo e joyi jowi do mudon holtinde wide de dabere section de compte bamedun ko buri lewru ciagal ko parti politique ngaji pusa do sariya mo hore joleedi ndi bami
botu sappo gobo ko yowi do bibbe jallo dum fuddi bete hande do bomako do nokku no derte do memorial modi bo kita le balde tati be ngaram be tottindira do en da hakkilaji no kabar demal han yardi yaso lanni be o do botu yo fedne no der agri vision do tugargal suudu ministre humindu kabaru demal le leedi meden di fa kebe famtar kebe mamadou samasew kanya Ali Cisse
kudu bengali woni jubna gulleji agrivision sahel landini de gal do kartal lulingal salon financement holtibide dum latike sababu hawrintinde pabotobe kanye kasindinbe faba projeji
to likive an
na do jido gollane hore mudum wala bawde mudum ana tiide juude mudum san hebude faba muya e juude yimbe galle mudum na do yurto neddo goddo bankiji leedi ameni kanyem han tawede ana darono dum odo salon yo wakati mo yimbe be wawi tuttondirde hakkilaji do dati bawde jokkede le nyaloma hande o yalla jibbe gollande hore mu embe gala bawde fayato bankiji di anan dewora do dati yogaji bawde latad sababu yirwere ko homo fu tawta le nyaloma hande o
objectif commun pour tout le monde
yimbe le urube buguni kati e bamako tawa le ngal do kawtal la balle tati yila mabbe hebde pabotobe yalla yirwinde projet ngaji mabbe waltingul bibe jallo
anka baray guni fu kudde demetede baytammi produit chimique fu wala hin kulantiriji yogaji yeyami don kosam piradam yawru chobal kay brochette ndiyami don tamati aubergine dandi fayato poivron kay kulantiriji goddi kase nandude mudum ndiyami don mindu min jidi hebude yimbel be goddi jitta yalla projet ngaji amen di kana yaha yeso
projet tagne
le du isapo imadraji ngalo karotal lati sababu hawrintinde ko buri milliard goto fabaji projet ngaji demal embouche dabaji kanon no landinbe yila mabbe yo fa hande banki ngaji di ngatan hakilo kawar mudum
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
noddirten dossier de la semaine ko dum waran memde wakkati joni hono chocolate keccel batti wakkan der rimande so bami fa laba ma arande mi citede wi de humini be kabar dina ko be kay fu kolliti wi so bami fa jomun rimama sukundu laba ma tan ko han tan sukundu fadde wob antondu kolliti dido chocolate maran dum jati fa kebe famtar kebe min sita sidibe ko mi pewni on do hen
le genni bamako indirabe ko heewi hajjileji mun ana serti de o kabaaru su joga holliti jaati ana paami dun joga do holliti anna hun fudo mudun
nana jigina new
so bami fa sukan labama hokkan sukundu jon sudam le kreduji di yo mobe kay batta dun na suudi dun le lugere wobbe anton bantan sukundu anda fi kun koromajjun sa wala bawde da han heebudu sukunu sukama sanne
mara koñ mamba
le wi kango yakuba dogoni goda ando nedda ko holliti wi sukuna arandere suka yo hunne ko titi sanne sabi dun wappa medo dun bonna nedda ko suka to yimbe bombe fa hande no holliti wi nedda ko suka ana bisi do sukundu mudum arandere dun sabi so mobe aran ko heemu en ana moba sukundu suka pati gite bonde yaadun
ono andi sukunu suka ono yimbe bendube so jeewi wakkande suko rimande ana andi ko suko anni latade fu adnaaru mudum wol so kambe laboobe be kana halde fi no sukunu jomun wori ko buri hewde yimbe laboobe furdu an bayi taykitade ana andi so suko lattona so suko lattaako
le aslamako suka cecco sukundu mudun wana nafafu dungu holliti kanko sadibu kulubali almami goto jodir genni kay le wi makko ko yamirta sarabe tan cagan so be labi be mama sukundu sugon be peso dun be itta sadaka makko be tippo sukundu
sariya ya fofana
sa aslam wana wajibi lab asukuma sinaso tamo o gorko sa labi mara hani pesade sukunu makkondu ittanamo sadaka no bodde madan barata
bo o sarakati de bo
Lewi kambe kretien ko noddirta protestant be holliti wi sukundu suka cecco wana fugo jasi mobude dum le dine kretien ko dungu holliti kanko Polycarpe Jara pasteur goto joddo to minia
les cheveux
sukundu yelando hokkata suka dum ne neda hana labude sukundu suka so danya ko golliri
festa dine ko be kay an kawar fina tawa hajjileji mudu ana serti do mobbe gon sukundu suka yimbe hewbe fa handen ana tinni e mobude sukundu suka be mu en sabli milo mabbe do huna tan ko fina tawa yam nangira no wodri
don garten haddude kikidande do kabaru yidi min joto on sanne hedade heju jame non kala kaja noddu sijjo tamane fu numero o moni on gada chapande jidde jagom chapande jenay jitti chapande juy jagom chapande juy e jagom be kabaytnaade journal gal be numero amen mum noddo via mum noddo do service kuno foni o moni on gada 37321 wadi senator on facebook no gas kali cefa e credit dum woni telephone modo fe e buddu tacciata kele hen fandje fe no ko nandiro no do e ser yewtre mede de ana wodi wassalam يا
yewtere meɗen de waran yo wadde dow ñalawma keƴanaɗo sukaɓe lerumde afrique nde ɗum yambinama ley sappo e jeegon ɗum won lewru jeun ndu wattu joni immadaraji kewɗi gondi deɓamede ley leydi meɗen ndi kono ayri banggal no haqqeji sukaɓe gorri ɗum woni immadaraji kono ayri banggal no haqqeji mabɓe gorri kañe fa yettu halde ɗum e émission ngaji radio ji kañe fa yettu e téléji cinémaji du jaltinama dow hen fa keɓen famtare gaare keɗe komin e Mamadou Sama Sow komin pewni on ɗon hollitindiɗo so ɓami fa fulfulde timmi ɗon journal ngal waran ɗo e francien koore Assetou Kanté so lawɗo jaaɓi
ngoɗo ñalawma wona tan yambere yo ɓuuri fof miccitigol wonande suudu battudu sukaɓe Mali keɗenna Fatoumata lollitɗo Diko Diamoussa Kane hoorejo fedde nde min haalati yalaji sukaɓe
oɗo ñalawma an miccintine kam immadaraji sukaɓe nokku noddirteɗo so wiyeto gadɗuno ley leydi Afrique du Sud yalla haqqe sukaɓe ana kuncine hoore ɗum waɗi so jottiɗen ñalawma hannde ɗo gonɗen ɗo fofota haɓude e golleji sukaɓe kañe ko sukaɓe gattete dewle ila jonayyi wakkati fo ɓiɗɗiroɓe woɓɓe dow jaltinte e jandeji wattu joni eɓe farratiji kono ayri banggal wayde ndenagudu misal nokku noddirteɗo gawo kañe ko nandi e muɗum
madame Diara Dieneba Sanogo ministre kumuniɗo rewɓe sukaɓe e galle memi haala yirwere nde leydi Mali ndi waɗi banggal heɓugol hakkeji sukaɓe gila hitande 2010
ɗati politique jaltinama ley nokkole hitande 2014 faɓe cakko bonandaji gatteɗe fewde e sukaɓe won pelle goɗɗe du juɗɗinaɗe wattu joni oɗo sukaɓe kani haltude hono caɗele ɗe keeɓi fa yettuɗo kani silmini heƴo wongo du daɗɗama no bonandaji gattiɓe fewde rewɓe hani ɗallirede ila hitande 2019
ɗum foof e tawede ko heddi golleɗe ko famɗa hono nawtorgol sukaɓe e legguɓe jon en kaɓorɗe keɗɗana Antoine Akploga hoorejo fedde humaninde haybugol hakkeji sukaɓe
sukaɓe kañe gattete legguɓe kaɓotoɗɗe eɓe gatte le armé o du ɓeɗo sukaɓe eɓe dow farratiji mawɗi woɓɓe antoon do atani tan yilirto ley ɗati yo sukaɓe tampuɓe sanne wattu joni pelle société civil ena kani wadde no gatta fo ƴewno sukaɓe gomɓe ley ɗati ɗi worri
hotugol guldiɓe yogaɓe tiɗini kabaru jogola madaraji fewre sukaɓe no hultiri Alou Koulibaly hoorejo Sammy Social o darda laamiɓe faaba
tiɗallaji kono ayri banggal hakkunde ɗele ɗe worrino minen pelle société civil ɗe miɗen jogui caɗele sanne nomin kani waɗirde immadaraji amen wattu joni min gaɗat noddangoji fewde e laamiɓeɓe tinno paabo min yalla minen dumiɗen paabo sukaɓe min gaɗna ɗumen ko kaja
UNICEF na landinani jaati faabade laamu o yalla haybugol hakkeji sukaɓe na laato keɗana banggal muɗum Frank Kachandu rojo kabaru haybugol sukaɓe to UNICEF Mali
mi kollitan fa hannde ni wiide tan min paaboto laamu o yalla hono immadaraji kani waɗirede so jawlel ɗe jaltinama du ɗum watteɗo hani wattede yalla sukaɓe Mali ɓe fof ana keeɓa nafa fofota sukaɓe gomɓe dow farratiji
suudu battiru sukaɓe ka hulti wiide haalaji belɗi kayi nafata ko ɓuuri hinnade golleji nafoji ɓe keɗɗa nafa hannde Fatoumata lollirɗo Diko Diamoussa Kane hoorejo suudu battiru sukaɓe
minen sukaɓe wonɓe ley Mali kañe rumde Afrique nde wattu joni miɗen kaja immadaraji waɗe kono ayri banggal haqqeji amen kañe fa yettoyo golleji amen miɗen gaɗa noddango fewde e laamu o tawede wiide caɗele ana woodi ñalawma hannde no fof ɓe ƴeewa yalla hono jawdi hani yaltinirede ko hani faabade sukaɓeɓe ndiɗo jawdi tawe sukaɓe wonɓe ley leydi Mali ndi nawtirto
nde ɗo yambere ñalawma hertanango sukaɓe rumde Afrique yambidirama fuɗɗugol batu mawɗo dow alhaali rewɓe sukaɓe e galleji Sicily o wonno nawtorto ɗen nisuji amen finatawaji amen haybude sukaɓe mabɓe